Abba Jam Katan, the champagne at the dumb like in donkey, wash the chrome, my UFO boys name wrong, Billy Papa God, and then if I dance to song, see any pro, Aki and Anina, you know, if you don't know, you know, when the beat is on, you can be the very nice, huh? Pretty nice, come up for my nice, silver, pretty nice. Ati, najo ni baadhi ya tumbiu fufu one by one. Nakane gangsta na taji namba yako wa. Nesabu ganji lakini wame sota wa. Nichupangapu mekunya sunembe maiga. Nani makali ama ni ompati. House party, uko na manati. Kwa nyele feel happy. Madola na esabu kini cheki ni bugati. You many driver na drive them crazy. Girl ameweza mpaka meniweka pending. Niko na finance, girl ako na fine ass. Najo ni party huku ndani you can't find us. I'm busy, ukinita yo ni risky. Usikuja hapo panya something fish. Tengishe zo my body part, galu feel pretty. Kwanza mi napenda huko njimiki wa Abadan katan, ni shampati ya kitamu like ndonki. Washi kikoma, juwe who boys name wrong. Feel like papa god, I mean if I chance to. So, see any pro, aki ya nani na you know. If you don't know you know, kwenye diki za Kikita diki kiki naisa. Kiki naisa. Kamu perform, make it nice.
Bro, kali yo mante.
Ay sana.
Wa kali
sana.
Bro,
naweza.
Nabu ambie jina. Unajita aje?
Unacheki kitu nimevaa? Ni silver. Jina ni silver, ike silvado.
Silvado.
Lakini pia si unajua na nitakwaka.
Eh hey, wewe atari hata kuliko dog bro. Wagwan. Utagongewa uta